Yamba so.
No doubt. No doubt.
ZambiMusicBlog.co.
Wins from Yama Flows. Siaba Kembwe. Deo G, Deo Gaz. Nenze na vision last night, nenze kwa nightmare. Nina diabwa chena zipeza na nkala pache. Kusogolo kwanga kwenze ni wheelchair. Pezpana kala twanda chenze na red hair. Mbio kwa cheve kwenze crowdi ya wantu. Marapa wali mruminati wa mkantri mwatu. Ninatia kwa cheve voice inemu matu. Kuchoka kuchiwanda ati deuji nkala watu. Marapa we uona wonse kumbuyo kwanga. Femu nandalama voice ntine na wapanga. So nkala wanga na iwe ni za kupanga. Chase umiyo so mkem sivi za kukanga. Kuma flow ulisiki singa na mekaleza. Iwe uli na talentelo. Wali slow uli quicki. That's what jifu na ujo ine. Kailu uli different so. Iwe na ine. Jeche jipange bino kangulisa. Cheso yako na kuina unga ine. Performati wene umanvela ndie ine. Femu na njalama for on 7 na ine. Elo noti ivo veka niza kupasa na paa. Kwat malite kelo aliense uzampo donza. Niza kupasa power marai muka yambo tunya suzambo bonza. Nikari kumvesesa ninajabwa chata tisa. Nazipeza murumu mwenze vintu voda bwisa. Tukate story short footage vada chinangambisa. Nonifuza ati jeuji kodi uza kwa nisa. Kusaina igi uiwe uza nkala poloko. Uzamboko na padrama suza kankala populoko. Joya pova team life makunza kwa makoloko. Za kublowesa zame onse zambo liza njimbo zako. So anipeni sa inatabe apoka sa inatabe apa inchivambo kuchitika. Mlife mwako suza kavutika po. Elo kudipena wena za kwa igwiri lapo. Kozu swing in the game kwa team wanapaka mpelwa. Luwandolo pa cypher that's why si umadewa. Stiao uri nayo ni patiali kubewa. Sa inatabe apa chalo chonso za kondewa. But I said no. Kozi devil ni waponza. Afomo kupanga winner no kupanga footy loser. Look what he did to Tupac, Michael Jackson. Look how he taught them a lesson for joining the Mason. He will put things up to those who went so say no to Illuminati. But I want to never boy all over Gorilla Bugatti. Once you sell your soul to them and she wear that soul. Mlaifi ya kumlungu wa mpisha mozo. Be patient, got in the upcoming. Believe in yourself, I say my day is coming. When God says yes, she ni yesi. Notika ngono bati chipigi yesi. Banga yeso kutinga no kuchakilila. Bate yako ikafika shikwa sila. Malinkia nyimbo zako wangazi ya pitilila. But I believe what heaven wizaka kukwatila. Temwizaka kukwatila. Say no to Illuminati. When Fumu ya maflozi. Deo G, Deo Gaza.
ZambiMusicBlog.co.
Tewala ndesana kutuwa rufiani.